Salawat, weha, salawat, weha. Kimi uyela, kuye nyuela. Awunuma zengzame anga anani, yedlule amina. Kimi uyela, kuye nyuela. Awunuma zengzame anga anani. Kulega mina kuningi ngithwele kuningi ngithwele kuningi ngithwele kuningi ngithwele kuningi naye mthule ngicabange thule ngicabange loba njani kusasa ngoba bantu bongezolola jiwa kwakufelwa kanye 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 kodwa ngamfele nabo bonke bangalena awujiwa ziyofuna sakutshala sewunini ngihlabula mina ushintsha ngisalwazi ushintsho lwabanye abantu awujiwa ziyofuna sakutshala sewunini ngihlabula mina ushintsha ngisalwazi ushintsho lwabanye abantu kimi kuyehla kuye nyuwela awunuma zengizame kangakanani ngidluleka mina kimi kuyehla kuye nyuwela awunuma zengizame kangakanani ngidluleka mina kuningi ngithwele Tandazo ngamu ya tandazo Netemba kuhlangana kodwa ngemuzi impili koma kanjani Iketha kanjani Senemuzo lempili koma kanjani Iketha kanjani Kimi kuyehla Kuye nyuwela Awunuma zengizame kangakanani Ngidlulela